Amakhosi oqala isahluko 14 verse 1. Ngaleso sikhathi uAbhiya indodana kaJerobowamu wagula. Verse 2. UJerobowamu wathi kumkakhe, ake usuke uzifihle ukuze kungaziwa ukuthi wena ungumkaJerobowamu uyeshilo. Bheka uAhiya umprofethi lapho, yena wakhuluma ngami ukuthi ngiyakuba inkosi phezu kwalaba bantu. Verse 3. Uphathe ngesandla sakho izinkwa eziyishumi nemqathane nophiso lwezinyosi uye kuye uyakukutshela ukuthi kuzakuba njani kumntwana. Verse 4. UmkaJerobowamu wenze njalo, wasuka waya eShilo, wafika endlini kaAhiya. UAhiya wayengena kubona ngokuba amehlo akhe ayinqundekile ngenxa yobudala bakhe. Verse 5. UJehova wayeshilo kuAhiya ethi, bheka umkaJerobowamu uyeza ukubuza kuwe ngendodana yakhe ngokuba iyagula. Womphendula ngokuthi nangokuthi, ngoba kuyakuthi ekungeneni kwakhe azishaye omunye umuntu. Verse 6. Kwathi lapho Ahiya ezwa izigqi zezinyawo zakhe ekungeneni kwakhe emnyango, wathi, ngena mkaJerobowami, ushayelane omunye, mina ngithunyiwe kuwe nginendaba elikhuni. Verse 7. Hamba umtshelo uJerobowamu ukuthi uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli usho kanje uthi, njengokuba ngakuphakamisa phakathi kwabantu ngakubeka ube ngumbuso wabantu bami u-Israyeli. Verse 8. Ngawuhlwitha umbuso endlini kaDavide ngawunika wona, kepha awubanga njengenceku yami uDavide wagcina imiyalo yami nowangilandela ngayonke inhliziyo yakhe ukwenza okulungile emehlweni ami kuphela. Verse 9. Kodwa wenzile ukubi kunabo bonke ababephambi kwakho. Wahamba wazenzela abanye onkulunkulu nezithombe ezibunjiweyo ukuvusa ukuba ngithukuthele, wangilahla nyovana. Verse 10. Bheka ngalokho ngiyakwehlisela indlu kaJerobowamu okubi, nginqume kuJerobowamu wonke umlisa omncane omkhulu kwaIsrayeli, ngikhukhule indlu kaJerobowamu njengokukhukhulwa komquba uze uphele. Verse 11. Yena wakaJerobowamu ofela emzini uyakudliwa izinja, nofela endlu uyakudliwa izinyoni zezulu ngokuba uJehova ukhulumile. Verse 12. Ngalokho suka uye endlini yakho, ekungeneni kwezinyawo zakho emzini uyakufa umntwana. Verse 13. Wonke uIsrayeli uyakumlilela ambele ngokuba nguyena yedwa wakaJerobowamu uyakuya ethuneni lokhu kufunyanwe kuye okuhle kuJehova uNkulunkulu kaIsrayeli endlini kaJerobowamu. Verse 14. Futhi uJehova uyakuzivusela inkosi phezu kwaIsrayeli eyakunquma indlu kaJerobowamu ngalolo suku, kepha ngithini? Yebo namanje. Verse 15. Ngokuba uJehova uyakushaya uIsrayeli njengohlanga oluzanyazanyiswa emanzini, asiphule uIsrayeli kulelizwe elihlalinika oyise, abahlakazele ngaphesheya komfula. Lokhu benzile u-Ashera babo bathukuthelise uJehova. Verse 16. Uyakulahla u-Israyeli ngenxa yezono zikaJerobowamu one ngazo, futhi onise ngazo u-Israyeli. Verse 17. UmkaJerobowamu wayesesuka wahamba, wafika eTirisa, esefika embundini wendlu umntwana wafa. Verse 18. Wonke uIsrayeli wahambela wamlilela njengezwi kaJehova alikhuluma ngesandla senceku yakhe u-Ahiya umprofethi. Verse 19. Ezinye izindaba zikaJerobowamu ukuthi walwa kanjani nokuthi wabusa kanjani, bheka zilotshiwe encwadini izindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwa-Israyeli. Verse 20. Izinsuku zokubusa kaJerobowamu zaziyiminyaka engamashumi amabili nambili. Wayeselala koyise, uNadabi indodana waba yinkosi esikhundleni sakhe. Verse 21. URehobowami indodana kaSolomoni wabusa kwaJuda. URehobowami wayeneminyaka engamashumi amane nanye ekuqaleni kwakhe okubusa. Wabusa iminyaka eyishumi nesikhombisa eJerusalema, umuza ukhethileyo uJehova ezizweni zonke zakwa-Israyeli ukuba abeke khona igama lakhe, igama likanina lalinguNahama wabakwa-Amun. Verse 22. UJuda wenza ukube emehlweni kaJehova, bamvusela umawu naphezu kwakho konke abekwekwenzile oyise ngezono zabo abazenzayo. Verse 23. nabo bazakhela izindawo eziphakemeyo nezinsika nawo ashera emagqumeni onke aphakemeyo naphansi kwemithi yonke ehlaza. Verse 24. Kwakukhona izifebe zethempeli kulelozwe, benza njengazo zonke izinengiso zabezizwe uJehova abagxosha phambi kwabantu bakwa-Israyeli. Verse 25. Kwathi ngonyaka wesihlanu wenkosi uRehobowami, uShishaki inkosi yaseGibhithe wayenyukela eJerusalema. Verse 26. Wathatha ingcebo yendlu kaJehova nengcebo yendlu yenkosi, yebo, wathatha konke, wathatha zonke izihlangu zegolide ezenziwe nguSolomon. Verse 27. Inkosi uRehobowami yenza izihlangu zethusi esikhundleni sazo, yazinikela ezandleni zezinduna zabalindi abagcina umnyango wendlu yenkosi. Verse 28. Kwathi njalo uma inkosi ingena endlini kaJehova, izigijimi zazithwala zazibuyisela ekamelweni labalindi. Verse 29. Eziye izindaba zikaRehobowami nakho konke akwenzayo, angithi kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla amakhosi akwa-Israyeli na? Verse 30. Kwakukhona njalo ukulwa phakathi kaRehobowami noJerobowami. Verse 31. URehobowami wayeselala koyise, wembelwa koyise emzini kaDavide. Igama likanina lalingunahama wabaka-Amoni, u-Abhiyami indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe.